karibu.
Nitwa Mugwaneza Noela. Nitwa Mugwaneza Noela, abantuye mu mudugudu wa Nyagasuba, akagari ka Nyamabuye, umurenge wa Byumba, akarere ka Gicumbi.
Njyewe nitwa Uraye Neza Sauda, abantuye mu mudugudu wa Gacurabwenge, umurenge wa Byumba, akarere ka Gicumbi.
Karibu rero Noela, ushobora kubaza ikibazo tante wawe noneho akagusobanurira akakumara amatsiko.
Njye nifuzaga nka nyogosenge njya numva bavuga ngo umuco, ariko sinsobanukiwe umuco icyo ari cyo. Ese umuco ni iki? Ugizwe n'ibiki?
Njyewe ukuntu numva umuco nko mu gihe cyacu, iyo urebye umuco wasangaga harabaga harimo imigenzereze, imikorere, imibereho no mu miturire, mu myambarire, imyemerere. Wasangaga abantu bagiye batandukanye bitewe n'imyemerere, uko abantu bemeraga mu gusenga Imana, uko abantu bambaraga. Ugasanga agace runaka gafite uko kagenda kambara bitewe n'umuco gafite. Ugasanga mu miturire bafite ukuntu batuye, mu burezi ugasanga ababyeyi bafite ukuntu barera abana babo bitewe n'ukuntu umuco waho ugiye umeze n'ukuntu abana bagiye bawubyirukiramo.
Ese ubwo nko ku myambarire, nk'imyambarire y'umwana w'umukobwa nko mu gihe cyanyu yabaga imeze ite? Mwambaraga iki?
Mu myambarire yacu rero mu gihe cyacu, urebye cyane nko ku mwana w'umukobwa, nka kera mbere yanjye ho wasanga abantu ba kera bambaraga impu, ariko abana ntibambaraga. Hambaraga abantu nka abakobwa bamaze gukura bakambara utwenda twabaga dukoze mu mpu. Ngo nanjye niko abakuru bambwiraga, ntago nabyambaye.
Ngo nko ku kigero batangiraga nko kwambara nko ku kigero kingana gute, bafite nk'imyaka ingahe?
Nkurikije rero ibyo banyogokuru bambwiraga, ni ukuvuga ngo umwana yaravukaga, umwana agakura yambaye ubusa, agasabana na bagenzi be ariko nta wambaye. Noneho umwana yamara kugera nko mu kigero cy'imyaka icumi, cyane nko ku rugo rwifashije, nibwo batangiraga kumukorera umwenda, imyenda ikaba ikozwe mu mpu cyangwa se mu bishishwa by'imivumu. Ubwo ku mwana w'imyaka icumi ku bantu bifashije niho yatangiraga kwambara, ariko hariho n'abana barenzaga iyo myaka bitewe n'ukuntu urugo rwabaga rumeze n'ukuntu rwifashije. Noneho rero njye mu gihe nabyirutse nkasanga nasanze n'ubundi izo mpu batakizambara, ariko uko nabonaga bambaraga imyenda rwose bitandukanye cyane no muri iki gihe.
Nko ku burere se bw'umwana w'umukobwa mu gihe cyanyu, mwarigaga, mwajyaga mu mashuri nk'abana b'abahungu, byari bimeze bite?
Ni ukuvuga ngo mu gihe cyacu, mbanze nkubwire mbere ho gatoya, mbere urebye ntago abana bigaga, higaga abana bake cyane, ariko abakobwa, nta mukobwa wajyaga mu ishuri kuko bavuga ko umukobwa agomba gukora imirimo. Mu gihe nabyirutsemo rero njyewe nasanze abakobwa batangiye kujya biga, ariko hagira nk'ikibazo kiba mu rugo, tubye nk'abana bapfushije umubyeyi. Abana bapfusha umubyeyi bakumva ko umwana w'umukobwa ari we ugomba guhita ava mu ishuri mbere na mbere kugira ngo arere barumuna be. Umubyeyi yarwara, umwana w'umukobwa akaba ari we usiba ishuri. Nkanjye byagiye bimbaho cyane, nabaga ndi mu ishuri, umubyeyi wanjye yarwara ati ni wowe uri busiba ishuri, niba hari umwana warwaye kumujyana kwa muganga ni wowe uri bumutware. Kandi nabaga mfite basaza banjye, ariko muri icyo gihe nta musaza wanjye wasibaga ishuri. Bumvaga ko njyewe w'umukobwa ari njyewe ugomba gusiba ishuri. bakumva ko njyewe umukobwa ari njyewe ugomba gukora imirimo y'abakobwa gukubura nari ndi umukobwa umwe n'ukuvuga ngo nasanze bakuru banjye bari bakuru barashatse noneho nsigaramo ndi umukobwa umwe mu bahungu benshi ugasanga ibintu byose ni njye bireba nk'umukobwa gukubura guteka
mama wawe sinagwa yajyaga gufasha wenda gakungane cyangwa ahane abo bahungu ababwira ati mujye mufasha mushiki wanyu mu mirimo yo mu rugo wenda bakagufasha bakaba bakwasa n'indi mirimo cyangwa wenda bo ngo bumve birababaje babe bavuga ati kuki utadusibye twebwe wenda ngo na mushiki wacu ajye ku ishuri ntabwo yajyaga mama wabikubwira cyangwa ngo akugire inama
ni ukuvuga ngo ni cya kindi twahereyeho nyine cy'umuco wabaga mu bantu ni ukuvuga ngo mama nawe yabonaga ko ari wo muco niho muco yari yaratojwe n'ababyeyi be nawe yabaga azi ko umwana w'umukobwa ari we ugomba gukora iyo mirimo umwana w'umukobwa ari we uzaheka umwana w'umukobwa ari we ugomba gukubura umwana w'umukobwa ari we ugomba guteka nta mwana w'umuhungu wabikora nawe yabaga abona ko amfitiye n'impuhwe pe amfitiye impuhwe ku buryo abona ko naruhuka ariko hakaba hari imirimo abona yuko ari njyewe ibereye itabereye uriya muhungu nicyo cyabiteraga umwana w'umuhungu akumva yuko ari bujye hari akajya gukina na bagenzi be agakina uwo mupira kubera ko bafite mushiki wabo ntago nabo kubera wa muco wabagiyemo kandi nanjye nabikoraga nishimye mvuga nti ni ibyanjye
papa numvaga ari ibyanjye ntago yajyaga avuga wenda ngo mumvunishiriza nk'umukobwa ko njya numva nk'abagabo ababyeyi b'abagabo bakunda abana babo b'abakobwa wenda ntiyajyaga kugira impuhwe akavuga ati nyabona nimufashe mushiki wanyu
oya n'ubundi uriya muco nakubwiye ko ari umuco wabaga mu bantu kandi bari barakuranye nabo bagiye bakomora ku babyeyi babo ababyeyi nabo bagiye babikura ku bababanjirije babonaga yuko iyo mvune iriho kumva ko iyo mirimo ibereye umukobwa ngomba kuyifatanya na mama umuhungu imirimo iyo babona ko ari iy'abahungu akayifatanya na papa niba ari ukwasa izo nkwi bakumva koko ko ari umurimo w'abahungu niba ari ukuvoma amazi bakumva ko ari umurimo w'abahungu ariko nk'ibyerekeranye no gutunganya mu rugo gukora isuku guteka kurera abana babifataga nk'imirimo y'abakobwa kandi nawe wabireba nk'umukobwa ukumva ari wo murimo wawe ariko muri iki gihe biratandukanye kuko ntago iki gihe ariko bikimeze
none se itandukanyirizo ririmo ari ubwo burere bwa kera itandukanyirizo ririmo ni irihe
ahantu rero njye mbona bitandukaniye ubu ngubu ni uko muri icyo gihe nanjye nabifataga nk'imirimo yanjye nkumva ari byo no kuba bansibye iryo shuri ngo nkemure ikibazo cyabonetse mu rugo numvaga ari byiza ariko ubu ngubu kubera ko buri mwana uwo ari we wese yaba umukobwa cyangwa umuhungu agomba kujya mu ishuri kandi imirimo yose bakayihuriraho biratandukanye cyane rero urebye kera umwana w'umukobwa wumva ko ari we urebwa n'iyo mirimo akaba yasiba ishuri cyangwa akaba yanareka ishuri ariko ubu ngubu muri iki gihe buri mwana afite uburenganzira bugiye bungana nk'ubwa mugenzi we ku buryo nta mwana ugomba gusibywa ishuri bitewe n'ikibazo runaka niba byabaye ngombwa ntago batoranya ngo umwana w'umukobwa niwe uri busibe ishuri buri wese biba bimureba ubwo niwo muco uriho umuco wa kera wo bumvaga ko ibintu byose bireba umwana w'umukobwa ariko umuco w'iyi minsi turimo buri murimo wose umwana wese awuhuriraho na mugenzi we
none se ko njya mbona abana baba bari mu mihanda kandi uri kumbwira ngo ubu ngubu ngo abana bose bariga bo biba byaragenze gute kuki baba bari mu muhanda kandi baba bagomba kwiga
ni ukuvuga ngo imyumvire mu bantu iratandukanye na wa muco ari abantu bagiye bakurana kara kantu ko muco ko kumva ngo umwana w'umukobwa ngo ntagomba kujya mu ishuri ntago nava ngo byarashize pe hari umubyeyi yego ubona ko agomba kubikora bitewe nuko abona nahandi ariko bimeze ariko nakakantu kuwo muco kakaba karanze kakamukurikirana akumva ko umwana agomba gukora imirimo niba ari umwana w'umuhungu bakaba bifitiye amatungo menshi akavuga ati umwana wanjye naguma hajya aragira aya matungo wenda kubera leta n'ukuntu abona ko umwana yahagurukiye kugira ngo agane ishuri bikamutera uwakavuga ati umwana agomba kujya kwiga ariko ka kantu ka wa muco kakaba karamugumyemo wakumva yuko umwana niyatajya kwiga ntacyo bimutwaye afite ibyo kurya afite ayo matungo azaragira kumva ari bwo bukungu
none se iwanyu nk'abahungu nawe wari umukobwa ubasigayemo wo ntago bigeraga wenda babuza nk'umwe muri basaza bawe ngo bamubwire wenda genda ujye kuragira urabona na mushiki wenda yasigaye mu rugo afashe undi mwana aramuhetse wenda yarwaye ntago bigeraga nabo babatse ibyo shuri wenda ngo ubone ko wenda nawe batakubangamiye muri mu rugero rumwe
oya njyewe ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ibyo bankoreraga ariko nari ntangiye gusobanukirwa urebye nabonaga yuko njyewe bimbangamiye ariko mbere nabanje kujya mbona bansibya nk'iryo shuri mama yarwaye nkumva ko umusaza wanjye atagomba gusiba kuko mama yarwaye indangamufasha umwana nkumva nta kibazo aho nagiye kugenda nkurira rero nibwo natangiye kubona ko hashobora kuba hari imihohoterwa byo kuba njyewe ari njyewe bahurizaho ibyo bibazo nkumva mbangamiwe nkumva nanjye mbese muri make umuco nitwe twatangiye kugenda tuzana urebye ibyo urimo gukorerwa ugasanga bitandukanye n'ibya musaza wawe noneho nawe ugatangira kwivugira ndi kuki ari njye musibye ishuri kuki ari njye ukora iyi mirimo yo njyenyine none ababyeyi batangira kugenda babona ko abana bose bangana bakabona ko bari kubabaza wa mwana bigenda bizamukira aho ngaho batangira kubona ko abana bose ari kimwe
wabonaga ababyeyi bawe bari kubyakira neza bari kubyumva bari kumva icyo ushatse kuvuga wenda ko nyine ugomba kungana na basaza bawe
ni ukuvuga ngo wa muco bakuriyemo babanje kujya babyumva nabi bakumva ko njyewe ibyo ndimo kuvuga yenda ni nko gushaka kwigomeka ariko bakurikije nabo wenda nka data bashiki be uko bagiye babaho mama akabona abasaza bo uko yagiye abana nabo bo babonaga ko ibyo ndimo kuvuga atari byo ariko bitewe n'iterambere ukuntu ryagiye riza bakabona hariho nka minisitiri w'umugore hariho bakumva hirya no hino ngo hari perezida w'umugore batangiye kumva ko umwana w'umukobwa nawe afite agaciro bagenda baho umwana w'umukobwa agaciro ku buryo n'abandi bagiye bankurikira nyuma bato banjye nta kibazo bigeze bagira niho nanjye ibyo bibazo mbivamo gutyo babona ko n'umwana w'umukobwa agomba guhabwa agaciro nk'umwana w'umuhungu
barakuretse urigura urarangiza nka basaza bawe bose warangije amashuri yawe
rwose nta kibazo nigeze ngira nyuma yaho ngaho narize neza ku buryo nta kibazo sinzi niba mu mibereho yawe wo uko ubona ugereranyije n'ibyo bya kera wenda uko ubona nk'ibyo nkubwiye nka nyogosenge nk'imibereho ya kera ugereranyije n'iyo wenda ukumva wenda ukavuga uti mwebwe mwariho neza
njyewe ndabona mwebwe nyine byarabagoye nko ku bintu byo kwiga ariko twebwe ubu ngubu iterambere ryaraje bavuga ko umwana wese agomba kwiga nanjye ndiga nta kibazo na basaza banjye bariga twese dufite uburenganzira bungana mu bintu byo kwiga kubera ko twese n'igihugu cyacu kirasobanukiwe nta kibazo
ntekereza ko ni byiza ko we umubyeyi umubaza icyo kibazo cy'uko agomba kugereranya ubwo buzima bwa kera n'ubwo ariko kubera ko warangije kubimugereranyiriza ahubwo numva wamurekera urubuga agakomeza kukubaza kuko uyu munsi nuwe yagutumiye akeneye kukubaza. Hanyuma rero kuvuga yaguma agashamikiraho akakubaza ibibazo afite by'amatsiko. Hanyuma wenda hagati ngo nkanambaza nk'ikibazo watubwiye mu by'ukuri uburyo wabashije kujya ufasha abasaza bawe mu mirimo bitereraga ko ari iy'abakobwa. Mu by'ukuri wabikoraga ubikunze wishimye, mbese ubutwari no kubyihanganira wabikuraga hehe?
Ni ukuvuga rero njyewe mu mirimo nakoraga nkitangira nayo nkiri umwana mutoya tangira kuba umwangavu, nibwo natangiye kubona ko bimbangamiye. Ariko nkiri muto numvaga ari byiza kuko nabonaga na mama abikora kandi mama akabikora adasiganya data, numvaga njye binshimishije. Ariko nyuma ngiye nanjye numva nkumva radio nkumva ngo ministri kanaka w'umugore perezida w'igihugu iki n'iki w'umugore nkumva urabona kera ntabwo mu nkuru nabazaga nyogokuru niyigeze ambwira ko habayeho umwami w'umugore kuko nta nawe ntabyo yarazi. Ariko aho mariye kumenya ubwenge maze ku mwangavu nkagenda numva ngo hari abaministri b'abagore, nkagenda numva ngo hari abaperezida b'abagore, natangiye kumva ko buryo umukobwa nawe afite agaciro. Nuno ntangira kugenda mbwira ababyeyi banjye nti murumva ibingibi, murumva uyu kanaka si umukobwa. Nabo noneho bagashyira mu bwenge bakumva koko uwo mukobwa kugira ngo ajye kuba ministri cyangwa ajye kuba perezida ari ukubera yize, ntago ari kuba perezida utarize. Nabo batangira kubona ko bagomba kumuha uburenganzira bwanjye nkiga n'undi mwana w'umukobwa wese uvutse akiga. Batangira no kujya baganira n'abaturanyi babo no abajyaga babuza abana kujya mu ishuri bakabaha izo ngero nk'izo ndimo kuguha bakazibaha. Noneho umuco urakwira wo kumva ko buri mwana w'umukobwa afite uburenganzira nk'ubw'umwana w'umuhungu. Nuko byagiye bizamuka.
Ikindi kibazo twavuga nko ku kibazo cy'imyemerere, ese nko gusenga njya numva ngo kera nta bintu byinshi by'amadini byabagaho byari bimeze bite?
Urebye rero njye mu nkuru nagiye mpabwa n'abo bakuru bagiye bambwira ko kera habagaho imyemerere yo guterekera kubandwa ibintu nk'ibyo. Ariko njye mu gihe cyanjye mvuka nasanze yego hariho ababikoraga, hariho abakoraga ibyo bintu bakabandwa bagaterekera bakumva ari yo myemerere yabo, bakumva ngo ryangombe ngo niwe niyo mana ye yabo, bakumva ibyo bibashimishije. Noneho nyuma haza kuza amadini. Njye mvuka nasanze hariho amadini abantu basengera mu idini runaka, buri wese agasengera mu idini yumva imushimishije ku buryo ata ibyo ngibyo byo kubandwa no guterekera bagiye babivamo buhoro buhoro. Urumva ko umuco wa kera wagiye uhinduka.
None se nkamwe mwaba musengera muri hedini nimba mwararihisemo cyangwa niba nabyo nta kintu byigeze bibakoraho ngo muye mwahinduka, niba mucambazanya bingi?
Mu by'ukuri urabizi nawe nk'umwana mbere nyirasenge, urabizi uko nsenga uburyo nsenga murabizi. Ibintu byanya bingena ryango mbe byacitse kera nakubwira ko urabona igihe ngezemo
kiriho na byari bikirangwamo uko njya numva muri iki gihe hari aho ujya kumva ukavuga kumva ngo hariya ngo kwa runaka ngo baraterekera ngo uriya mukecuru ngo buriya ngo araragura ngo barabandwa. Nubwo njya numva ngo biracyariho, ariko wowe nirihe niba urigira nirihe dini usengeramo?
Njyewe nsengera mu idini ry'abayisilamu nk'idiri nasanze si ukuvuga ngo naryinjiyemo nyuma narisanganye ababyeyi banjye ariko niyo ntari basangana mu myemerere yanjye umutima wanjye numvaga nshobora kuzarihitamo nk'imyemerere nasanze maze kumenya ubwenge kuko numvaga ibyo ngibyo byo kubandwa no guterekera nkumva ari imyemerere idahuye n'iy'Imana nasanga bari kujya mu ruhande rutari urw'Imana mu by'ukuri nubwo abantu bakera bo basengaga bumva ko bari gusenga Imana ariko ntago byabaga ari gusenga Imana babaga batandukiriye nge nakuze rero maze kumenya Imana icyari cyo nkunda Imana kugeza na n'ubu nkunda Imana kandi nawe ndakugira inama yo gukunda Imana
none se ko ujya kumva nk'abantu bateruye umuntu agaterura umusaza agatera umwana we ngo rugira wenda ntago bari bazi ko Imana ibaho bari Imana bayifataga gute bumvaga ko Imana yaba ari iyihe
mera rero
ibintu byo gusenga byaje kumwaduko wabazungu mbere nyine habaga ibyo bya nyabingi kuki bitaga ayo mazina kandi ari mbere y'umwaduko wabazungu babikuraga he
nuko bango nubwo abantu bakera bari baragiye muri ibyo bya nyabingi naryango mbareke ibyo ariyo byose bumvaga ko ari Imana bo barimo gusenga bumvaga ko ari Imana noneho
niba Yesu ari Imana se
ewe bamufataga nk'Imana yabo bakumva yuko agomba kubakemurira ibibazo byose ari ubaha ubuzima ari ubaha imibereho bitewe n'umuco bari bafite ariko nyuma urumva nyine hagiye haza abanyamadini b'abazungu barabigisha ni nabwo amashuri yatangiye kuza abana bakajya biga mu ishuri iby'Imana bagasobanukirwa nubwo abantu bakera bitaga wenda ngo Habimana rugira byagaragaraga ko Imana iriho ariko bakayumva mu buryo butandukanye nicyo cyabiteraga
none se nko mu gihe cyanyu nk'ibintu byo gushyingirwa ubukwe mwabukoraga gute ni gute abahungu n'abakobwa bageze mu gihe cyo gushyingirwa bitwaraga
umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu kera ntange ntaravuka babagaho ngo ntago bamenyanaga cyane nukuvuga ngo umubyeyi niwe wajyaga gusabira umwana akamenya ngo kwa runaka abaye umukobwa akajya kumusabira umuhungu atazi umukobwa umukobwa atazi umuhungu noneho abana kubera no kubaha ababyeyi babo n'umuco nta mwana wangaga yarabyemeraga uwo bamusabiye akamwemera umuhungu bamubwira bati twagusabiye umukobwa kwa runaka kera habagaho ngo n'ibintu by'ibihango niba barahanye igihango ko bazashyingirana ntibabe bagitatira
none mu gihe wageragayo wenda ugasanga umudamu umukobwa bagusabiye ntumushimye washoboraga nko kumwirukana cyangwa ukawamusenda
oya nago yamwangaga yaba yaramuka mwanze cyangwa akamwirukana ariko batatiye igihango abo bantu bakera bagiranaga ibihango ntago yashoboraga kuba yamwirukana noneho uko yabaga yamushimiwe n'ababyeyi be kandi no muri kwa kubaha ababyeyi be akamushima nk'uko bamumuhaye ababyeyi nibo babanzaga kumumushimira nawe ntago yari kubona uburyo amwanga iyo urebye rero ukareba iki gihe usanga umusore ariwe ubasha kwihitiramo umukobwa nawe akamwihitiramo ntago bikimeze nk'ibya kera
ni byiza ko akomeza akagutega amatwi akamubwira neza ibijyanye n'imihango yo gusaba no gushyingira uko ubizi nka nyirasenge kugira ngo hari nabyo bimufashe wenda wowe wanamubwira uti mbese ukamuha n'urugero niba weho byarakubayeho uko bagushyingiye nawe niba baragushyingiye mu buryo wenda bwa kera cyangwa bujyanye n'igihe cy'ubu hanyuma akarushaho gusobanukirwa bityo akazakwegera n'ikindi gihe ukaba wamusobanuye
ibyo ari byose nakunyuriyemo muri make y'ukuntu umuhungu n'umukobwa babanaga batarabanje no kumenyana umuhungu yabaga umukobwa yabaga yasabwe n'ababyeyi bamusabye noneho mu gihe cy'ubukwe n'ubundi bamuzanaga umuhungu atari yamubona, bakamuzana mu ngobyi, bakamuzana mu karago, nta umureba, akaza akagera mu nzu umuhungu akamusanga, yashoboraga no kumubona hashize icyumweru kubera ko n'inzu babagamo zabaga zitabona, nta rumuri rwabaga ruhari. Ariko njyewe mu gihe cyanjye urumva ko ibyo byabayeho kera mbere yanjye. Njye navutse mu gihe amajyambere yari amaze kuza. Amajyambere yari amaze kuza kuko njyewe mu gushyingirwa kwanjye ntago ibyo byambayeho ngo mbe narashyingiwe n'umuhungu ntazi. Twarabanje turamenyana, ndamushima nawe aranshima, turabana. Iyo ndamuka namushimye nari kuba afite uburenganzira bwo kumwanga. Ariko nabwo wasanga ka kantu gasa naho kakirimo ababyeyi bashaka kuvuga ngo uriya muntu twamushimye, ugasanga bashaka nko kuzamura ibintu by'amahane, wenda ngo babe bavuga bati umuhungu wo kwa kanaka dufitanye inzigo imeze gucya, ntabwo tumugushimiye. Ariko kubera ko twebwe twari tumaze guhumuka, ntabwo ibyo twabyitayeho, twarakundanye, tubana dukundana.
None se ubwiye ababyeyi bawe baramuka bamwanze, ko njya numva wenda ngo ababyeyi ngo baca umwana cyangwa bakamuvuma, wari gukomeza ukamwihambiraho?
Ibyo byabagaho kera byo kuvuga ngo baravuma, byabagaho kera cyane. Ntabwo mu gihe cyanjye byari bikiriho ngo babe bava ngo nubana n'akana katatabishaka turakuvuma. Kuko uko mu mikurire yacu twagendaga tubona ibintu tukabona ngo baravuga ngo nzakuvuma. Ariko babaga bavumye mu by'ukuri abonaga ko nta n'icyo yabaye, ntabwo byamufataga, byabaga ari ukubeshya.
Nzi kujya ukumva ngo uriya mwana ngo yabaye ikigoryi ngo cyangwa ngo ntiyashatse ngo kubera ngo ababyeyi be ngo baramuvumye ngo cyangwa ngo bamuciye mu muryango. Ndatweterwaga n'iki? Biterwa n'iki ko n'ubu bijya bibaho kumva abantu baravuze ngo uriya umwana n'ubundi ngo kuva kera yari yarananiranye? Ni ukubera iki? Byaterwaga n'iki?
Ni ukuvuga rero ngo mu muco wa kera umwana yashoboraga kunanirana, ariko umwana kugira ngo ananirane biterwa n'uburere n'ubundi umubyeyi aba yamuhaye. Kuvuga ngo baramuvuma nuko wenda niba yarabaga yananiye ababyeyi, ababyeyi inama bamugiriye ntazumve, ntabashe kugira ikintu abafasha. Ariko hari n'igihe nanone bavuga ngo umwana ngo yanze kumvira ababyeyi bitewe n'uko barimo kukujyana muri ya mihango yabo ya kera, kandi wowe waramaze gusobanukirwa. Bakaba bakubwira bati jya guterekera, kandi wageze mu ishuri urabona ko guterekera ari bibi, ari icyaha, ukabyanga. Noneho wa mubyeyi winjiye muri bya bintu, winjiye muri ya mihango ye, akumva yuko wamusuzuguye, akaba yahita avuga ati ndaguciye cyangwa ndakuvumye, ariko mu by'ukuri nta na kimwe cyagufataga. Niyo mpamvu usanga rero umuco ababyeyi bagiye bagenderaho kera atari wo w'iki gihe. Abana b'iki gihe ni umwana niwe ubasha kwihitiramo ikintu bitewe nuko arimo kubona iterambere rimeze. Ariko kera barakubwiraga bati ibintu bimeze gutya, ugomba gukurikiza ibi, nawe ukumva ari byo.